ai tutokena indo angne wa mak record kikete kama chilo keno nikichipoda ntire kaindi uwaru wendi niendi nyaka keti thulo mantire kudo niendi kata toke niendi kikete kama chilo nikich adugu keti kata mana toke niendi poda lose mundo mi unjire kakadwaro but I'm hoping nyesai I'm hoping ni gikmoko dhi makare kabisa. Okay. Yet nyesai oimore brother Charles
oimore nyabranis
ayano kichapi ni
amuloji kakinya donje itaka mabaya.
Okay. Jumo chalo nade
Juma nebe tanga wach ni aracha inya nikech gik mabeyo nitie mane iye maricho bende nitiere nitie iye.
Okay. Okay, manyien ma inyalo kelo ni kawuono ni endi.
Ana wach mane oganda Nyasaye obed machiegni mondo wapuonjre wach Nyasaye kanyakla achiel. Nikech wach Nyasaye onyieno pela. Inyalo puonjori go nyoro kakawuono ichaki puonjori go tiyudo kaka ineno wach kendo manyien kendo.
Mopogore.
Mopogore gi kaka pela.
Okay, aneno kakawuono imol gi pastor. Basta yande wa budho ne. Jumbe madhi ari adek dongi.
Jatich Nyasaye usitieko ndalo moko matin. Tukawuono waduogo.
Okay.
Mondo wachak wayud chiemb chuny kanyakla achiel.
Okay, wami jatich Nyasaye thuolo. Aito ata ang nabiri itoki ka imya ngiyo ni u. Giwinjo bende.
Jo winjo magwa kamora mora ma untire mokwongo moso ni okungwe midhiambo maber ni wagoyo ne Nyasachwa erokamano kuom miwa thuolo machalo kod ma mondo wayudre redio mar milambo ka kaka wayudore pile chieng' tich abich ka tich abich mondo wapuonjre wach mar jachwech. Kawuono kaka pile wabiro ka kod owadwa kendo pastor joilo wote kaachiel kod an mawuoyo ni an Charles Egwenge kendo nwagombo koluwore kod dwaro mar Nyasaye ni mondo wami mana Nyasaye kindene kwachiko itwa kendo wapuonjre kuom weche mabeyo ma ang' jatich Nyasaye nokelo. Kapok wachako nyathi Nyasaye, takwayo ni yieuru walem kanyakla mondo mi wapuonjre. Wuoro maler, wuonwa modak apande polo malo, in e jachwech maber. Isetimo thuolo maberni mondo mi jotichni obi oyudre redio mar milambo, kendo mondo mi gipuonjre kod jowinjo. Jachwech, wakwayo mondo thuolo machalo kod ma kik bed gino matimore kayiem nono, to bedie gino mamiyo ogandani yudo thuolo maber made gipuonjrego wecheni Nyasachwa, mondo mi chieng' moro kibiro kod lochni, to gin bende giwachi ene ma erudho mayande warito. Jachwe jotichni dhi chiwo kuom wecheni ka, waketogi lweti ine mibed jaka kodgi. Weche duto midhi puonj Nyasachwa wuok kuom tekoni, kendo wane teko mari katiyo Nyasachwa. Yawe iti jowinjo kendo migi chuny maber mar mako weche mipuonjo. Yie wechegi odag kodgi e ngimagi Nyasachwa, mondo kinde ka kinde nyingi yud duong' ka wachni ema timore kolure kod dwachi. Bed kodwa kwachako nyaka ang' watieki, ni mana Nyasaye wakumie nying Mesia mwarwa.
Amen.
Erokamano jowinjo, abiro mana rwako owadwa kendo pastor ni machiegni iti Nyasaye kuom wach maber ma jachwech omiye midhiamboni.
Erokamano owadwa Charles Gwenge, e thuolo maber ma wayudre Radio Milambo mondo wapuonjre kuom wach Nyasaye. Agone Nyasachwa erokamano maduong' ahinya. Osetimonwa ng'uono kurito ngimawa, emomiyo kawuono wayudre ka. Ne jowinjowa mosebedo kabwedo kodwa e budho mar wach Nyasaye, mokwongo agonu erokamano kuom bedo kuchiko itu mondo winj weche ma wakelo. Chutho bende, kawuono wan kanyakla achiel, yieye mondo ichak ibede kodwa kendo mondo wawinj wach makelo ngima. Wach Nyasaye ober, okelo konyruok mang'eny, bed ni gi paro mang'eny machando chunyi, kod weche manade matuch apoya kone kod koni, kigo chongi piny iwuo gi Nyasaye tiwinjo ka chunyi bedo gi thuolo. Emomiyo wan ka mondo wakelnu wechegi. Kaka ondike ndiko, ni ere kaka ng'ato nyalo winjo wach, to ere kaka ng'ato bende nyalo tero ote ka ok oore. Nyaka wachno winjre mana kokalo kuom jal ma Nyasaye ooro, to donjo kuom jal machielo, to wabedo joneno kuom wachno kendo warito gi kinda mar ngima mar dhano. Nyaka wanindi e bwo lowo kata karuth du kapod wangima, to nalokwa ucha mondo rom ne Jawar. Emomiyo nada wakwao thuolo niendi, ni kaka naserwakou achako rwakou kendo, winjru thuolo nying Ruoth Yesu mondo wadhi kanyakla achiel kuom wach mar ngima. Agone Nyasachwa erokamano nikech kaka wan kanisa mar Continuing Church of God, wasekelnu weche kendo weche mwakelogi usebedo kuwinjogi. Chutho, e wach mwathoro wuoye kabisa en injili mane Kristo noweyo ni kamoro amora modhiye wachiw ni loch Nyasaye chiegni. En e migawo maduong' ahinya ahinya chutho ma kanisa puonjo. Wapuonjo new government ma Kristo Yesu birobirogo mondo mi onyis ji loch makare, kigo loch marach mar jasigu men Satani oko. Mano ni timore mondo wago milome, mondo jawinjo kumora mora ma initie ng'e malong'o ni loch makare biro, loch manigi kwe kod ng'uono. Mandiko wacho ni ywagruok ok nochak obedie kendo. Nitho nowagone siboi niere lit mikelo. Koro gimaduong' madwarore kuomwa ni wan koro nyaka waikre, nikech mach oik ne Satan, ok oik ne in jawinjo na kuma initie kawuono. To oik ne Satan kaachiel kod jogo motamore luwo dwaro mar Nyasaye. To kiluwo dwaro mar Nyasaye kaka odwaro, tibedo ngima mosiko nyaka chieng'. Emio kinde duto ka wakelo wach, samoro injiliwa ka ok ichiko iti malong'o to ok inyal winjogi, nikech omuko geno mang'eny mag weche manosebetie kiyalo kendo nyaka wuono ji osemiyo ji jalo mang'eny osemiyo ji obedo kod geno ma samoro kuom weche moko magogi ok nyal chopo e yo mayot to wan wapuonji kaka onengore ibed gi ikruok maromo ne jalo manothoni ma en Yesu Kristo to nyisi tiend loch makare mowinjore bedie e piny manyien wawacho kamano nikech Kristo biro biro e pinyni kod teko koketho loch mar jasigu mar Satan to wabedo gi loch manengone duong' kuom mano adwa nalosi kodi kuom wach mawuoyo ni nyaka wago nengo mar wuoth mawantie nikech wach gimomiyo nyaka wago nengo ka ok wago nengo maber jatich Nyasaye to nyiso ni wan bende kum moek ni jasigu Satan wan bende nyalo yudowa to ka ok wabedo jomariek e wuoth mar wach Nyasaye kendo wabedo motang' to wan bende pok wanyumre bugo ma Satan osedonje nadwa koni ni jasigu ni onga marach ng'e malongo ni nowuondo malaika achiel kuom adek mane obedo jalo maluwo bang'e kendo mano miyo koro obedo adup Nyasaye ma kwe malongo manyalo bet onge e ngimani pod Satan konywol jawaro mondo okel wach maber oigo maok bere bere Kristo noloye kod teko maduong' moloyo nikech nobiro kaka nyarombo madwa nogol maricho mag piny kendo ketwa kare kaka joge mowinjore emomiyo ka Kristo nobiro gi teko maduong' moloyo to Satan ne kirni kirni no notemo yore te kaka onyalo timo awuoyo ni go nengo mar wach ma ng'ato nyalo wuothi koja chir kendo ng'ama otegno kong'e ng'ama oluwo bang'e okenge ma ng'ano kadho ochalo nade nikech ok inyal wacho ni japuonjre Yesu Kristo to ok igo nengo mar jalo miluwo bang'e gi lwenje gi manokadhe to in be nyaka ikri ne mago e kich wuoth manitieni ok en wuoth moro mar tugo en wuoth ma ng'ato wuotho koja chir kendo en wuoth ma ng'ato wuotho kong'eyo ni lweny en ok dwar tugo kendo jalweny nyaka ikre gi gik mag lweny te eka inyalo loyo wasigu Satan mokedogo ni jotich Nyasaye kamoro amora miwinja oko ok en ng'at matugo en lwenje rach kendo ng'ama olwaro kabisa moloyo te olwaro ng'ama iluongo ni nyathi Nyasaye mosetimo singo kod Nyasaye nolwaro yawuoyi madongo ka ji wuok e piny mar Misri nolwaro yawuoyi madongo e ndalo mane gidak e pinje ma Nyasaye nomiyogi nomiyo yawuoyi mane paro ni jok malich moloyo nolwar piny kata kawuono osoloro ji mang'eny mano miyo kisomo ndiko moro Timotheo mar 2:3-5 to wach moro mamewo kungo mulie matin ng'at Nyasaye ng'iyane wach moro nitie ma Timotheo mar 2:5 wuoyo kuom wach moro ka wang'iyane na wach niendi
mar 2:3
abich wacho nang'o?
3:5 wacho
niya ha?
Gini tim gik mamiyo ginenore ka joma oluro Nyasaye.
Erokamano.
To ngima gi to nonyis ni gionge gi teko ma luro Nyasaye kelo.
Mane gima sani thoro timore mang'eny ahinya. Awuoyo kuom wach ni nikech Satan nigi rieko mang'eny. Manyalo miyo ng'at mineno ka ni e kanisa to kinene iparo ni mano ng'at ma wuotho e diri mar Nyasaye. To Satan oseng'iewe mobedo mosombane. Koro ndiko wacho ni ginitim gik mamiyo ginenore ka joma luro Nyasaye to ngimagi to gionge gi teko maluro Nyasaye kelo. Gimomiyo awuoyo kamano, Paulo nonene kowuoyo jo Efeso ni lweny mokedoni nyaka warwakre ka wamoko motegno kendo wachung' kawuoyi kendo ka thuondi eka wanyalo loyo nikech jasigu ng'iane jo Efeso 6 chakra 10 wacho niya
mumbi Nyasaye wacho niya
wadhi anena
to wach mogik en ni Beduru motegno kuom ruoth.
Kamano.
Kendo kuom tekone maduong'.
Yes.
Manreuru gi gilweny duto mag
Nyasaye. Kiwinjo kaka Paulo nowuoyo kod kanisa ma Efeso.
Amen.
Ni nyaka wamande gi gilweny motegno mag Nyasaye. Eka wanyalo siro wuond mariek mar jasigu men Satan. Nikech ka ok wamande gi lweny motegno, to dipo ka ogolowa oko. Nikech Satan en ng'at mabiro gi riekni mang'eny mar loyo oganda Nyasaye. Achako ka wacho niya, jok ma Satan oloyo, ka gin e kanisa, to ginenre ka joma oluoro Nyasaye to ngimagi teko moluoro Nyasaye kelo onge. Nikech giwuotho ka ok girwako gi lweny mag Nyasaye. To Paulo ka wuoyo kuom wuoth, to wacho ni mondo warwakre gi lweny mondo walo jasigu ma Satan. Eh? So wacho niya?
Wacho niya?
Hmm?
Ni mar wasigu wakedo go ok gin dhano.
Mano?
To wakedo gi joloch.
Yes.
Gi joma nigi teko kod ruodhi mag piny motimo mudho.
Akoro ling, wasigu mwakedo go ok gin dhano, yeah. Ok gin ji. To wakedo gi joloch kod ruodhi mag piny, jok manigi power. Uwinyo kane pok wachako wach moro ka. Tiwinyo ka jalendo Branis wacho wach moro manyo president wacho. Ni koro jala moro yudi kadhi e ng'anyo to datimo fujo weche moko mag looting. To koro monogo tiende. Dong iwinjo ka power no koro higi. Ma janyodo manonyuolo nyathi koro ma nyathi ni town Nairobi. To chunyo osechako mana wacho ndo koro matek manade. Nya ng'iyo TikTok wach moro nyaneno kogol. Nyogol dhano mawuotho e ndara mobawo tiendegi. To giwuotho ka gin gi ludhe. Manyiso ni Kenya ka karomo 2032. To thoth ji mane bombe gin joma wuotho kod ludhe. Nigi tiendegi ogo 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 ogo. Jawadwa wachomo kanye. Awuoyo kodi mondo ing'e teko mar wach minyalo bedo godo. Mondo iwuothi Nyasaye kijachir. Nikech jasigu mikedo godo en jala marach manomiyo ber manongo ne puthi den noketho kuom donjo gi rieko e Adam moketho ber mar gima onengo wayudi. Koro Paulo ng'ano rieko kawuono ni mondo kik wanenre mana gi oko ka joma oluoro Nyasaye to ngimawa to ok nyis teko maluoro Nyasaye kelo. Gini bedo nikech ang'o? Bing'e ni ngimani ing'at Nyasaye ma Nyasaye oluongo. Inyalo mono ng'ato donje kanisa mar Nyasaye. Bing'e ni ngimani ing'ama pok olokore. Binyalo miyo medo ng'ato mani Nyasaye nyalo ywa kit ngimani mado chak lal. Ondiki kisamo Jorumi 14. Chakane matinda 15. Wacha wach moro matin madwana medni kumwache mawachono. Ni ngimani ni wuthu nyalo miyo ng'ato lal. Mapodhi. Kendo ng'ama nyuhuthu motegni Nyasaye nyalo lwar piny. Madok kia kumakuro chako beti. Ndiko wacho niya.
Ka gimoro ma in ichamo chwanyo wadi.
Yes.
To mano nyiso na isewe wuthu era.
Paulo wuyo kumwach gima nyalo temri kumudhano ma nyalo miyo ng'ato podhi. Mawe uye manyo wuthi odogo lal. Jowadwa jimangenyo sebijo lal. E Nyasaye kata joma ne oko mar Nyasaye ni gima ichamo nyalo miyo wadu podhi malal. To kendo mano koro kinyis ni je diere wach Nyasaye ma intie. Eh? Wadhi.
Wawacho niya. Ka gimoro ma ichamo chwanyo wadu.
Eh?
To mano nyiso ni isewe wuotho era.
Wadhi.
Omiyo kikiwe chiemo ma ichamo kendo eh? Ng'at ma Kristo notho.
Ero kamano. Wuoth manyalo miyo ng'at manenwe awuyo kuom jalweny. Mungi gibu wuthe mok dwar ni lweny muti wuth mubetie mondo dwar oko nyalo miyo chako lwar kendo. Nyathi Nyasaye wanyisi ni ma kaka wanyalo wuotho ka wajo lweny mutegno wadak man Efeso kucho mondo wayud gik ma ng'ato nyalo lwakore godo mondo logo jasigu marach ma jawuot. Nikech piny mwantie kawuono ni nitie gik mang'eny ma koro sani bet magalagala mamiyo paro mar dhano gwenyore gi wuoth mar Nyasaye. Kendo kida ng'iyo ibro neno ka joma ni Nyasaye gi joma ok ni Nyasaye kipimogi kipimogi kilo to giyombore mana matin. Akene wada wuda gwingi sene ni machalo kama. Sane kineno ji ka joma wuotho Nyasaye king'igi malong'o tineno mna ka gichalo mana jopiny. O gine Nyasaye blok gik ma jopiny timo mane magiditie. Gik ma jopiny gombo mage magidure. Tini jole Nyasaye osebolo gi lweny piny. Gibolo piny gik mane gogo lweny gibolo piny. Gidong ka koro ginopoklo. Emomiyo teko Nyasaye onge kuom dhano. To ndik wacho niya, sabane kidhi piny.
Owacho niya.
Eh?
Omiyo manre uru gi gi lweny mag Nyasaye
sani. Manre gi gi lweny mag Nyasaye.
Mondo usir wasigu.
O kata kiny. To sani.
Amen.
Manyiso ni ka nyathi Nyasaye wuotho. To wuotho bo teko maro maler kindi tu mar ngimane kumoro amora mantie. Ok owe. Ji mang'eny. Asenenoga ka ng'ato ni oko. To nenre ka ng'at moro manyiso ni ok oja Nyasaye. To kung'e ni kodhi lemo kaka wajoma lemo sabato kiny. To biro ken holy. Kendo kinene. To ikomo mane ya Yesu ni kiloro sana ang'o mondo wadwa ni oyud ngima. To kodhi lemo kiny Jumapil. To miyo kanisa cha luru mondo Nyasaye nene kanyo. Mero dhi kong'won kumuol. Koni onunore. Mulich. To kowuok awuoka kanyo. Kowuok kanyo. En gimoro nono. To jalweny mar Nyasaye en ng'at mamanore sani. Eh? En ng'at mamanore sani. Dik wacho ni mani gi lweny mag Nyasaye sani.
Mm.
Mune ilogo jasigu mer Satan. Niki Satan no. En okie ni leme, okie ni ne kanisa. Satan no. Okie ni noko. Satan no. Okie duungu mari. Satan no. Okie ni thine mari. En nyalo tiwanyisa moke par. Nikech mano gima Satan nyalo timo lich moloyo. Kuro ndiko wacho niya.
Wacho niya.
Eh?
Umiyo mandre uru gi lweny mag Nyasaye sani.
Yes.
Mondo usir wasigu chieng' ma lweny geri.
Mondo wasir wasigu chieng' ma lweny geri.
Wadhi. Nikech usetemo duto munyalo.
Eh?
To nono wang kapod uchung motegno.
Ero kamano. Amen. Nyasaye mwede gwedhi. Mago duto ka watimo. To noero kapod uchung motegno. Mane gima dwani jatij Nyasaye. Kamora mora miwinja. Ging jal ma poko donje yie. Be kapod ino kanya ba uori. Nyasaye jite ni ngonore tiende. Nikech ineno ngima miyueno. Oko mari. Samoro indu pokita onja siptal maja umoko seninde. Eh? Ineno kaino puramit nitimo gima inu wane miero. Bende wach Nyasaye okuchandi chunyi. Ini gomba kakawadu mwane mamath dalo uka kathi. Tikia ni nganto nyono kanyi. Ineno. Ndiku moro wacho ni ha. Wako ni kisamo matapu praga ngwen. Matino prangwen gangwen. Uwe uku mwach moro. Ni sami galo rimo podo kido chungi wi Nyasaye no. Nyasaye wacho wach moro kido ido yayo. Ko wacho ni ha. Praga ngwen prangwen gangwen.
Wacho ni ha.
Eh?
Mana mumi un bende beduru ku ikoru.
Wabedu jok mo ikore.
Nikich wude dhano biro e sama oku ngeyo e ni nalo biro e.
Sama wakiano nga di inma uwe ukodi. Isa moro jal maparo mani ha. Ni ato podo koni ngara dhia lam Nyasaye. Wode Nyasaye biro sama kingeno nyalo bide. Mm. Ingat Nyasaye sama Kristo biro bende kia. Nikich waneno gik matimre ndalogi. Di nindo ka inkom Kristo. Di bedo ka in thuolo mar bede Nyasaye. Mundo luru machel mchake bedo ko machel onge. Kuro kuweyo mani ngat Nyasaye ningo mande ko mundo ko loweny. To ningo mandre. Wakonyi. Wakoni. Ching ba Daudi ne darubo gi Goliath e yor lweny mar kedo to niti gik ma Saulo ne miye mondo odhi okedo go to koro wako gi dende to winjo ka gigo pek moko nyalo wuotho go to fwenyo ni kar nitie yo machielo ma ng'ato nyalo loyo go lweny to noting'o mana kerana lewni mayot to gurujre en godo nong'eyo ni ha giko bedo go to loch oseloye. Adwa kwali nyithi Nyasaye rieko. Ni gi lweny mag Nyasaye ka ng'ato mane gi kit ngimane to jasigu ok nyaloye. Emomiyo kamoro amora mintie, dwa ni ng'e to ka in Nyasaye, lwenje mage manyalo biro nigi tinyalo loyo gi nade? Iloyo gi mana kiuthe yie. Iloyo gi mana kitiwe richo. Iloyo gi mana kiuthe diri ma Nyasaye. To eka mage nyalo bedo ni ha, irwako lewni mag loyo jal marach. Ka Daudi chung, Goliath bende chung, gikwonge duokore wach. Goliath nene ka nyathi moro ma gimonyalo time onge. Daudi teko mar Nyasaye opongo. Oneno kaka chakre kawuono ni to Goliath wiye modogo koga goro no lolweny. To kowacho kamano to ko liase ko ngonyera nyara di gima kama ko nyalre kich ko neno jalo mo nyalo yigo adwa koni ethini no ka ine nyasaye telo jalo mo pong adwa koni e pong ni no ka okiluro nyasaye jalo mo teno yingi ka ngato ne nyasaye to wuotho gi teko nyasaye marito kit ngimane ko ikori gi lweny to jalo marach nyako lo e mane gima temo kelo ni ni ka wan jo lweny mo dono mondo go loka nyoko ikori gi lweny ka ok lweny ma ngato nyalo bedo jo nyasaye to wasepodho adwa koni lwenje ma Paulo gi nokadhe Paulo wacho weche malite kit ngimane to dongo ng'at moko wa kuyie motegno dalwar piny wuothone motegno nologo jasigu marach men satan ma jawuond ji emio wambi kawuono nyakwa mane gi lweny mag nyasaye to walo jalo marach nikech ndiko wacho niya Mathayo 12:35 ndiko wacho niya Mathayo 12:35 we wasomo nyi gima ndiko wacho Mathayo
Mumbe nyasaye uwuoyo ka wacho no.
Yes. Odi.
Ng'at maber golo gik mabeyo kuom mwandu.
Ng'at maber golo gik mabeyo kuom mwandu ne.
Kuom mwandu mabeyo mokane chuny.
Iwinjo. Odi.
Ng'at marach to golo mana gik maricho kuom mwandu ne
maricho. Koro winj gima miyo samoro kinyal loyo jalweny wadwa. Ki ng'at maber to gik mabeyo mekane kit mwandu ni tu man ngimani. To ki ng'at marach to gik maricho lilo loyo mawuok dhogi. Tamano ok demelo bura. Nikech lweny kigoyo. Itiyo gik manyiso ni qualify. Adwa koni, kikao jolwenye Kenya ka, nyaka kung tergi training. Training mitero gi, itiyo kenge mangej ma ipunyo gi magikadh. Mabendi ka jalo nyidu kuyie mwono nyisi. Gik magikala wendo. Gimyo kunyisi, nikich oparo nino kalo ge malitie moloyo. Jalo mago simne, mbile damo kungo puonji, angno me time. Ono kale malitie moloyo. Tosamo kale ni, to kalo mwono gino gino kongo rito ngemane nama chiel mokuongo marito ngemane namariyo marito penye mwono yodhi uwo kono dhiwe training eko duwo kakoro kete mwono uwo gini koro bedo oko kajariti to bedo kajariti mwono ngeyo okenge makawa sigu mwonje go tono no kakone golo mane wane bende kawote penye ne nitigi lwenye manyaka to warabuwa kre godo maka pone lwenye lo mwonje wa sasaya to waloje sigu emi ndiko wacho ni ha ni ngata marach okano gik mariche chunye to jalo maber to golo gik mabeyo kuom mwandu ma pande chunye madongo manyalo kelo lokruok mar ngima mar dhano ndiko wacho niya wadhi somo nyaka 36
awachonu ni chieng' bura
emena
ng'ato ka ng'ato nodwok wach kuom weche manono duto manosewacho
yes
weche mawuok e dhogi
yes
ema nomilo bura
koro nywinji kibedo ng'at ma jabura ng'at mawuotho e diri ng'at matimo gima kare to chieng' bura ng'at nyasaye dwa koni ni wecheni manono milo bura kiwachunge diri ma nyasaye nikichene no kawakoni samane ana dwaro gimaber kuom Jehova nyasaye ne ok ong'iyo kit lemo magisebedo kagimo kinde duto nogomba ka chunye manyako kakore kieno wuon muting'o bane buro seloya to koni nyasaye e nyimbo dhano tuguro seloya kinene ka miguma mo nyasaye okanyabedo kod nyathi to wawuoyi kodi kendi adwa koni mano jalweny nikech ng'ama onge gi lweny to klo koro wacho ko jachir ni Jehova ma koro wan kodi jare mo wacho kodi ma jadolo wang'o chachi to mama sa okinyi ni semeri ni oken kamano chunya mane kuom Jehova ni kare gimi dwaro no nyasaye mudo timni apako dung mar Jehova nyasaye mano jalo moikore man gi gi lweny ma kokochongi piny wuogi nyasaye chando kuma en go dwaro ma en go to Jehova chung kode nyasaye no chung kode mowacho ni akupu a nyasaye tunachiw nigo mikech nong'e ni tonde mano tiwe iye manalo nyalo miyo konyalo nyuol nyasaye dhi tugo makata kogolo achiel ne nyasaye to chako yudo kendo dung odok ni Yesu emiyo ka nyasaye no chung kode mo di ka ine miya nyathi ma wuowi ogo kwano miricho kono ka wiye odi a nyasaye mano dongie nyasaye no timo ne gich malich moloyo mano jalweny ing'eye dwe koni ng'ama kamano nyasaye nyaka miduoko omiyo no duoko Ezekia kasaw gik matek ukone Ezekia gimitem kawuono ni lamo wuono nikech idhi kono mano nyasaye mana nyalo wacho dichiel nadhi ni nyaka tim neno kaka siwuotho nyime iwinjo jawa parie jalweny parie kaka sitie nyime parie Jehova Nyasaye parie Nyasaye wacho ni adiero setiyo. Dogi koni achaka mere ndalo maromo kod ma. Wakon nyathi Nyasaye. Kiwuotho kapoya e Nyasaye, tok inyayudo gimaber ma Nyasaye osingo. Kiwuotho kok ijachir, tok inyayudo gimaber ma Nyasaye osingo. Kiwuotho kok ijalweny motegno, tok inyayudo gimaber ma Nyasaye osingo. To kiwuotho king'ama ong'eyo kuma dhiye, to chieng' mikono Jehova Nyasaye nadwaro gima chalo kod ma, Nyasaye nyaka chung' kodi. Seneno teko Nyasaye kuom wechego. Emiyo kawuono kowuoyo wachni, to wuoyo ka wan kod chir ni jalweny mokedo matek, chieng' moro nyaka one duoko mar Nyasaye. Jalweny matego motedo tiyo matek, chieng' moro nyaka one duoko ma Jehova Nyasaye timone. Nigi Jehova Nyasaye ni ng'ama winjo wach, kendo kikwayo gimoro kuom chunyi malit, to chung' kodi. To mana jal ma wuotho yie motegno, ok ng'at mariwo kod par ariyo. Nitie jomoko ma kadhi Nyasaye to temo Nyasaye. Lemo moko ma miwuo mane na chuno mondo lam Nyasaye moko mayot mayot botieko, to keto Nyasaye gi bunde na salamo Nyasaye ndi to po konya. Ne winji ubede pek man ngima mabedo ni kum gik manade machano ngima ni kini tumo kini thuolo no ikono ma Nyasaye ni wuotha setemo ka dhando kane ber ye mwende ye tim na ngono mari malich Nyasaye kuno mi moko chung kodi. Kuro mano mi ndiko wacho ni ya kum ngima ni mi wuotho e kum kaka isebedo ka ine Nyasaye to weche ni emano mi lo bura. Kendo weche nigo emi chung chieng' ma wuodi Nyasaye obiro mondo teko Nyasaye one. Wadhi ane Petro mokwongo. Angwen abich wawinje ne wach matin mantie. Petro mokwongo. Angwen abich. Wacho niya.
Mume Nyasaye wacho kama.
Wadhi. Wacho nade.
To chieng' moro ginaduoko wach e nyim jal moikore ng'ado bura ne joma ngima gi joma otho.
Erokamano. Eh?
Jomotho nong'adnigi bura
eh?
Kane pod gin e piny ka.
Yes.
Mana kaka ing'ado ne jomoko duto.
Kiwinjo kaka Nyasaye wuoyo, to wuoyo kuom gima biro timore. Emomiyo ka wawinjo wach Nyasaye kawuono, walokre waduog kuom Jehova Nyasaye mondo wamany gimoselalnwa. Nyathi Nyasaye, bende owari mopong' gi teko mano maler, non warruok mari. Inyalo dong' mana ka in e wari e warano, to kara nisewuok e Nyasaye chon dikia. Nitie gima thoro timre ahinya moloyo ni jotelo mag dinde. Ng'e ni ka nyathi kanisa nene noserunyo chon, to nikech one ni pod chung' e yo wuotho, ka yie nosewe nene, ma kendo koro gimachielo ma koro timre kit ngimane. To nyiso ni neno nyathi nya kanisa be mokawo kiti mawuotho kaka in bro lawar apoya nono kaka ong'eyo. To ka en ng'ama wuotho yie motegno mar Nyasaye, to wacho ni ano kabi wuotho kaka bisop wuotho, ok kabi wuotho ka nyathi kanisa wuotho. Nikech adwa koni chieng' ma wuod Nyasaye duogo, ndiko wach neno mi ng'ato ka ng'ato pok moromo kod tich ni mosetiyo. Chieng' no wach machielo machako bedo kendo mopore mano onge. To miyo kowuoyo kawuono, to wuoyo mondo warwakre motegno gi lweny, nikech wasigu wakedo go nofwenyo ni ok en dhano. To wakedo gi joloch man gi teko ma kok wachung' motegno to bura nyalo lowa. To dwaro mondo olo bura mondo chieng' giko wanalo. Wachako wasomo ne Jibrania 3:7, wasomo ne nyaka 12. Owinjo ne gima tiko wacho.
3:7 mar Jibrania muma wacho niya.
Wacho niya.
Onego watim mana gima Roho Maler wacho e muma ne.
Erokamano.
Winjuru duond Nyasaye kawuono.
Koro ngimawa kaka joma onego wuothie yie mosedo lokruok, wawinj duond Jehova Nyasaye kawuono. Mane ka wang'e ni wan gi teko mar Roho Maler, chikwa kendo wuothi kuom dwaro mar Jehova Nyasaye. Eh?
Owacho niya,
eh?
Kik wiyi odok matek.
Emena?
Kaka ne wi kwereu odoko matek.
Erokamano.
Kane ging'anyo ni Nyasaye kinde mane giteme thi.
Ineno? Kata kawuono ji paro mane wigi pok odoko matek. Dhano wigi osedoko matek nikech kawuono puonjgi ma ng'ato kochogo piny moywak ni Nyasaye ma Nyasaye otimone ng'uono mochung' otimoneno. Ka Nyasaye koro kelo ber e ngima mar dhano to gin ma gichako kelo weche mang'eny. Samoro nini ng'at moro manyo osebedo ka thagore athaga, tiwinjo kana yalo wach mar chiwo. Awuyo kodi mondo iwinja kama ni oko. To chiwo ka ni igolo molam ni Nyasaye, mineno ka gima nicho timore kit ngima ni koro ok timre. mipo ka ngama nyok kata mana ndei ko kenyala ngiyo kore ngiya pikire ngo godo ngama nyok nyala bede koma nyasani kore nyala bede kom chimi nyalo chama wiyo wil gi nyasaye kuru seche go iye mwendo kore ngiyo sim mako kenyala ngiyo tingi idhi kae mkopa tika osi moro manyasani kuru ini kuru kata ngama nyok kia wiche magi ntandao ema kuru pachinitie kaja yalo yalo mangeni tiyuru message ni jayalo no dayalo no mangenya enya tikia ne nyasaye nyo guli kanye iwu thuku mpoya nike satano sekwalo gimabere pana kuomi nike satan gombi ne mwondi bede kode kanyakalane mwondo kikiluakri kikiluenye make nyasaye mwondo chingu moro bura mamake mwondo make kodi mwondo lo nike chamo idu jokuma ene godo kuro nyasaye kawuyo kodwa kawuono to wacho ni wuth kuom ngwono mar nyasaye kendo wiwa kik dog matek kaka wikwiro nobedo matek mamiyo gi maber manomigi nok gineno ber nikech negi satan nowuondogi kata wami kawuonowa kawuono satan nyalo wuondowa ma wabed mapol gi nyasaye emie nachako niya ni ginande ka jomoluoro nyasaye to kit ngimagi to teko mar nyasaye kelo tim nade onge kuomgi mane gima nachako godo kuro wapunyuru kumwachini mondo wange kit wuoth monengu wuothie kaka jok manye sose luongo mondo jasigu satan kikilowa endalo malo nyigeye nikich wange teko monyalo ko satan nikich wuothie diera samone ndiko wacho niya kithi piny nyaka pagari
ndiko wacho niya
amen
nyasaye wacho niya
uh-huh.
Kwiri u notema kuno mondo unge chunya
ero kamano
arubedo ni giseneno gik mane atimo kuom higni piero ang'wen
amen
mana manomiyo nakecho kod tieng'no
uh-huh.
Ne awacho niya
yes.
Ndalo duto gitamore winjo chikena
uh-huh.
Kendo ok ging'eyo yorena
amen
kuom mano
erokamano
mirima ne omaka
uh-huh.
Mi akwong'ora niya
yes.
Ok ginidonji kama antie mondo giywe koda
koro Jehova Nyasaye kwong'ore niya oganda mawigi tech kata mana kawuono ni okelowa jawar mani Yesu Kristo keta mwini wiki dundi Yesu okni daj mwini yue kodi jawar akoni no okni daj mwini yue kode kit Kristo biru giteko dudung malich moloyo samu bidu bide kod Zayun e Jerusalem kubidu pinjmos oloso government neka koni ngubedi iti noko okni daj okni yue kode ni bide buchano gima sere malich poko na nyaka nini niki chingno ni negik malich mawk berbere mwabudu temore piny ni ching ma Kristo gulu gik malich e piny to piny dong kod kwe ka wuod Nyasaye kata rombeta mar abiro ywak ka waromo ne wuod Nyasaye chieng'no ndiko wacho niya kisomo muma mawuok kuom Babylon loch ma dhano koro donje sani ni loch ma gik mabeyo nitie loch ma girube chakore loch ma mwandu mar lon bire loch ma kwe nitie to bang'e nono to wichruok nobedie to ka wichruok osebetie pek mar chandruok nobedie piny ndiko wacho niya jodongo jomwandu jochan noywagi kawacho ni ayed Babulon ndalo maber osepodho samo podho no wuod Nyasaye biro gi loch mangima loch makelo kwe ma ywagruok kata ywak kata tho ok nochako bedie omiyo nyathi Nyasaye gi kawuono kiwinja ringi waywe kod Nyasaye mondo samo ywe Nyasaye ni warwakre gi lweny mag Nyasaye mondo walo jasigu mondo chieng' ma wuod Nyasaye biro gi teko wane teko maduong' mar polo ka wabedo kanyakla achiel ka waromo ne jawar mae gima wakedo ni mae gima imiki mintie oko ni ringi mondo idonje kanisa mar Nyasaye mondo ikedi mondo ine ngima osiko nyaka chieng' ka ok kamano e wach manok no ng'ama ne kelo kod wachni en jakwath Joel Owote Nyasaye mondo timnu ng'uono ane kanisa mar Nyasaye chutho ay kadem kod kachola weche mano makelo gi gini weche ma Nyasacho puonjwa mondo mi wapuonje kod kanyakla achiel mondo waikre romo ne wuod Nyasaye ka ok kamano to Nyasaye mondo gwedhu e nying Yesu Kristo ma jawar amen
erokamano jatich Nyasaye kuom weche mabeyo mwasewinjo gin weche ma king'amano chiko ite mos ting'eyo gima Nyasaye wuoyo kuome chutho jotich Nyasaye opuonjwa wach maber ahinya man bende oloya kod ber nikech
kiwinjo kuwuoyo. Ano achako kowacho ni en gimiluongo ni goyo nengo. Kata ng'eyo ni to ang'o mawuothe, to gima wuothe ni ber mane mantiere mbele, to ang'o gang'o monego atim sama koro wuothe ni, to ka wuotho kama to ang'o manyalo yudo toke, to ka wuotho kama to ang'o manyalo yudo bang'e. Mae gima onego bed ni ng'ama luongore ni ja Kristo bedogo e kit ngimane. Nikech chutho to kaka jatich Nyasaye nosewacho motelo, ning'e ni Nyasaye nok ochwe dhano mondo dhano ema mondo odhi owang', to mach ne kawo to ne en gima noiki ne Satan. Koro wan joka dhano to wachunore achuna mondo wadho wawang' kode, nikech wadwa waluwo timbene maricho, ok wadwa watimo timbe mabeyo ma jachwechwa noketowa mondo mi watim. Ang' najiw wachno mana gi ndiko moro achiel mondo nyathi Nyasaye wang'e ni to ere kaka onego wawuothi, to ka wawuotho ang'o gang'o monego watim, to onego wagoye nengo mane e wuodhne. Nikech ing'ene yot to ok yot. Jo Korintho moro mokwongo ochiko kichako e wes 24, nitiere gima Muma wacho mana gombo mondo wawinji nyathi Nyasaye. Nikech inyalo wuotho to kari wuotho wuoth maonge kod geno toke. Inyalo timo timbeni to kari timo timbe maonge kod geno bang'e. To Nyasaye wacho niya e Mumbe,
dong ung'eyo ni jong'wech duto ringo e pap to achiel kende ema yudo pok. Unu bende ringuru mondo uyud uyombi.
Mano e wach mana dwani mondo wakwong wawinjie namba achiel, ni ji opimnwa gi spot mwang'eyo kit tugo ma ji ong'eyo mar ng'wech. Moko wanyalo neno e TV, moko wanyalo neno kata mana e skunde, kata mana e kor gwenge. Ndiko wacho ni ji ringo to ng'wech nyaka bedie gi jaloch. Wan bende kit wuoth ma wantiere watemo mondo walochi. Moro Paulo bende jiwowa niya ni ringuru mondo uyombi, ringuru mondo ubede jogo manyalo yudo pok.
Amen.
Man kod geno mar yudo pok. King'eyo tugo mar ng'wech kiringe, nitiere jok mayudo midila mar gold, nitiere jok mayudo bronze, nitiere jok mayudo silver. Ipoge kamano nikech ng'ato ringo matek moyombo jowetege, ng'ama chielo botemo joke toke kanyo, ng'ama chielo bojoke kamano. Kuru wan kuwaringo ng'wech mwaringoni, ang'o ma dwatim mondo mi wayombi? Ndiko wacho ni akidhi mbele.
Radio. Bende ji duto madwaro piem e tugo ritre mondo orit chike duto.
Amen.
Gin gitimo kamano mondo giyud simbo makethore.
Amen.
Wan to waritore mondo wayud osimbo ma ok kethre.
Kiwinjo gi kamo mamedo wuoyo ni kit tuke te, ng'ama tugo tugo kata mar mipira e ndalo skul emong'eyo gima ne Paulo wuoye ni matut. Kugik ni koro dwa dhi go mpira kata mana kaka sani koro nitie tuke mag skul, ibiro yudo ka kata nyithindo wuok odhi onindo e skul, nyithindo ma jotugo.
Yes.
Gima miyo ginindo kata mana e skul en ni mondo mi giritre kaluwore gi chike mag tugo. Idwa mondo ket pachu mondo oikre machiegni mondo ka ang' udhi gocho to onge ng'ama opogore kod wadgi. Muma wacho niya ni jogo ritore kuom tukego to giyudo mana gik moko maonge kod nengo. Nikech gin gik makethore. Kata dong mi gol, kata dong mi ang'o, ok osiki, orumo. To ne kit tugo kata gima wadwaro mondo wachopie ma wane kode gi geno en loch mosiko ma nyaka chieng', mane jatich Nyasaye wacho ni wan wakedo mondo mi loch mwadhiye en loch ma ibiro siko ma nyaka chieng'. Wawach gimoro kanyo matin jawinjo mondo amiye thuolo kopo ni nyalo go simu. Loje ma wantiere go sani gin loje marumo. Uhuru ka Kenyatta nowacho ni ka nodonjo e loch to paro nodhi siko. Oyudo ka thuolo ne koro dong' morumo ma koro wachak warwako ker machielo. Mano bende paro ni ka en e loch to dhi siko. Bang'e ma enbe loch ne rumo. Kendo ni loje mag pinyni e thuolo ma wantiere go ne jawinjo gin gik ma ok siki, gin gik marumo. To nitiere ng'at loch achiel ma komewa mare Yesu Kristo miwinjo kwawacho ni
en loch masiko kendo mawacho ni chieng' ubiro kawo teko mondo orul piny ochak telo ne piny lochne nosiko manyaka chieng' mana kaka muma ondike kendo wa jok majotichne wan bende wabiro rulo kode manyaka chieng' sani ka in gavana to en tam ariyo moko be dhi tam achiel ok chak nwa nyada MCA moko dhi ma tam achiel moko be inyalo bedo impeach kapok otieko jotelo moko ok tie kata ichako matin to se gol gine dhogi to Yesu wacho ni loch modhi miwa en gima onge ng'ama chak golo kokiti ruoth to in ruoth ma permanent koro gima wakedo ne en gima osiko manyaka chieng' gima ok tow gima ok kethre gima nikod nengo omiyo muma wacho dhi mbele kawacho ni verse 26 mano emomiyo ndiko wacho kamano gima wakedo ne 26 wacho ni
mano emomiyo arigo kang'eyo kuma chomo
mano emomiyo Paulo en ong'e kit ng'wech moringo ok oring aringa
achalo jangum ok der ngum adira kayiem adier asando ringra kendo amiyo winyo iwachna mondo kabed ni an ema sipuonjo jomoko yud ka an awuon arem
mano e gima ne jatich Nyasaye temo wacho ni adieri mondo mi ichope wuoth miwinjo ma wadwaro ni ma chieng' moro yudo simbo mosiko ma nyaka chieng' kare pogore ok en mapod ng'ato ting'e pala kadhi e kanisa ok en mapod inyalo wachi ni oganda jo Nyasaye kare ji chalre achala kare wuodhni oting'o gima tut moyombo pach dhano en gima nyaka wanonre mana mos kiwan wawegi mondo wang'e ni to timbewa to chalo nade mondo wang'e ni to wawuotho machalo nade nikech ing'eni dhano inyalo kier mipuone kier kikiane ni isekier ang' wang'iepo mana ka bang'e kuka to kara asetimo ang'o koro winji Paulo wacho ni mano emomiyo osando ringre kendo keto ringre mondo winj wachne mondo kik bed ni ka osenyisore kaka jatich Nyasaye tichak iyude korem kamoro an bende nawuoyo mana kodu nyithi Nyasaye ni kik bed ne wanyalo wuotho wuoth maonge kod geno kik bed ni wanyalo timo gimoro maber ma wageno yude bang'e onge kik bed ni nyalo luongori ni jalemo to geno mar yudo ngima mochwere mar bede loch mondo chieng' moro ibed oganda joka ruodhi ni mano koro bayi nikech nitiere kido mar ngima mar dhano mana jatich Nyasaye kunwa ka motami weyo miriwigo gi jopiny nikech kine ka ng'ato wacho ni jolemo gigi ji chalre nyiso ni nitiere kido moro mana kuom jakristo ma odak kuom jopiny to ok onego bed kamano jokristo onego pogore jokristo gin jokristo kendgi jopiny be neno kaka jopiny mamiyo ji pogore chieng' moro kangero manosiepna moro ma ok lem takone ne omera ng'iewna kong'o mondo awinje ni to pache wachano to nokona gimoro mano miyo awinjo ka koyo maka okona ne omera mano ka chieng' moro ayudi kimadho to kare onge gimidhi yalo redio tiende ni ong'ega ni abiro mondo ayal koyuda ka chak amer ka kwangne to mano kare koro kata we biro nikech mano kuom kido moneno kuma nopogore gi mana expect mondo ne nitiere gima ji expect mondo ne kumwa nitiere gima Nyasaye bende expect mondo obed kuomwa mae kaka jo Kristo onego bedi ne ang'o miparo ni ji expect mondo ne kuomi tang'o moningo ne kuomi kaka ja Kristo bende en kido moromore gi yudo loch chieng' ma Kristo biro nikech chieng' ma Kristo biro to ndiko mana kaka ne iwinjo no osesom ni gik misewacho gi dhogi mago te ibiro duoko go penjo kendo mago gik mibi ng'adni go bura owacho ni kata mana jok mosetho onge ng'ama ibi ng'adne bura ni notho ni gik motimore kotho kama ing'ado mana bura gi gik manotimore kingima ingara ni tho chon chieng' michier to gik mane timo kingima ka ema Nyasaye ng'ado go bura mana kaka non some muma koro kare wapuonjore kuom gini mondo wawinjie wach moro matut ne kaka oganda jo Nyasaye nitiere kaka onego bed ni oganda jo Nyasaye wuotho. Kendo kaka wawuotho no, mane kaka onego bed kitwa kaka oganda jo Nyasaye. Mane wach mana dwa ni mondo mi awachi, kamedo kanyo mana matin nyithi Nyasaye, mondo wawinji kendo mondo mi wakonyre kaka oganda jo Nyasaye. Ka ok kamano jawinjo, kanitiere jal man kod penjo ma samoro chunye nyalo gombo mondo mi openje wach moro, to namba mar studio en 0755 41 86 05.
Kata 0772 41 86 05.
Mane thuolo mwachiwo ma ng'ato nyalo goyo go simu mondo mi openj penjo moro, kata owachie wach moro ma onyalo medo go mondo wapuonjre kuom weche gi matut. Inyalo medo, inyalo jiwo. We achaka duwa namba mar studio mana mapiyo piyo 0755 41 86 05, kata
0712 41 85 55.
Inyalo medo, nitiere gima gombo mondo wawinj matin kendo kapod onge ng'ama nyalo go simu. Ndalo mane jopuonjre ochako timo dwaro mar Nyasaye, ka koro kanisa osebet kendo ne gichokore kanyakla achiel, nitiere siri mandiko wacho kuom gi nyithi Nyasaye ma gombo mondo wawinji. Ni ji duto ne wuoyo kuomgi maber, kata kamano onge ng'ama noedhore mar riwore kodgi. Oganda jo Nyasaye, nyaka watem mondo mi kitwa obedie maber, nikech nitie gik ma kinyalo timo tiluongori ni ng'at Nyasaye, tibiro yudo kata ka oganda ma oko ma ok lem bende yanyo mana nying Nyasaye ni to kamae kaka jok malamo Nyasaye timore, to kare onge tiende lemo. Koro gimitimo kapok igo nengo ne matut, tinyalo miyo ji mang'eny bende we lamo Nyasaye. Jadolo nosomo ndiko moro mane wacho ni kik imi ng'ama ne Kristo othone lal. Tiende kuom timni, kuom kit ngimani, kuom kaka ichiemo, kuom kaka idak, kuom kaka irwakori, kuom kaka inindo, gimoro amora mitimo nyalo miyo ng'at machielo mano onego bed ni yudo ngima koso ma ok oyudo ngima nikech in. Oneno mana ni kare onge tiende lemo, nikech kamae kaka ji chalre to kare onge tiende, nikech kare jo Kristo gi chalre. Mane wach mana go mondo owinji e midhiambo ni kamedo matin mondo wapuonjre kuome ni to kit ngima wa kaka oganda jo Nyasaye to nyalo chalo nade, to ahinya ahinya kuwawuotho wuoth mar Kristo ne. Ka ok kamano jawinjo, to nikech onge ng'ama ogoyo simu, nikech onge wach moro, abiro kwayo mondo mi walam Nyasaye kanyakla achiel kapok watieko. Walemo. Wuonwa kendo Nyasachwa, wagoyo ni erokamano jachwech mar nyalo. Wasewinjo kuom wach ni Nyasachwa, mamiyo wapuonjore kaka de wawuothi, kaka de watim gik moluwore kod dwachi, ka waritore kuom chike duto mondo mi chieng' moro kibiro kod lochni to wayudre kaka oganda manyalo bedo ni nyalo chamo gi keyni meko ne jogi maler. Jachwech pod wan e wuodhene, waketre lweti ng'ato kod ng'ato ni yie itimnwa ng'uono Nyasachwa, kipuodhowa kuom mago mag riwruok mwasetimo ma ok nikare, kiketowa kare nyimi kendo king'adonwa rieko kinde ka kinde kaka dwawuothi mondo chieng' moro wayudie gikeni mane ikone ogandani. Wuonwa e midhiambo ne, yie walamie ne nyathi kich moro man kumoro, chi liel moro man kod pek Nyasachwa waketo e lweti, nisewacho koa chon ni mago to gin magi. Miyo waparo ni wuonwa ema oketo gimane lweti. Yie walamie ne ng'at moro man kod del malit ma samoro ni e kitanda mar midekre, bed ni en osiptal kata en dala Nyasachwa, bed ni en kama nade to pek mar del malit omake, nowinjo wach ni kawuono Nyasachwa mondo mede pok oyude konyruok riene gi e badi kitimo ne gi ng'uono. Mege chango makende mane miyo jogi Nyasachwa. Bidie kod oganda ni mana kuonde ka kuonde e midhiambo ne. Mago ma wuotho e diere ndara, mago ma wuoyo e kor lwasi, mago ma samoro ni e diere nam Nyasachwa, mago mane bwo lo piny mamanyo mwandu waketo gi e lweti. Satan oluoro kod weche maricho. Wuonwa kik ong'adi e ngima ng'ato kapok olokore moduogo kuomi mondo chak timo dwachi. Ye tim ne jogi ng'uono kiumogi. Wakao piny waketo e lweti Nyasachwa. Piny sani muoch kod tungni koni kod kocha. Pek nitiere kuonde ka kuonde Nyasachwa, kendo koko ema nitiere. To wakwayo kwe ne piny ngima. Wakwayo kwe ne dala Jerusalem. Wakwayo kwe kuonde ka kuonde ma koko nitiere. Ye ikelie kwe kitimo ne jogi ng'uono. Ye umi oganda ni. Ye ibedi kod jotend piny kimiyogi rieko makare madegi tago piny mondo mi dwachiemo mondo otimre. Ye ibedi kod wan bende Nyasachwa. Kuom kinde ka kinde mwabiro ka, in ema imiwa weche ma dwawachi, in ema ichung' kodwa kinde ka kinde. E jachwech e lak midhiambo ne, ye wachak wakwan e studio mar milambo bende. In ema iumi oganda matiyo ka tetete, kaachiel kod jowinjo tetete, mondo gigi odhi maber Nyasachwa, mondo wachni omed landore. Winj lemowa ni Nyasachwa, tidognwa kokiumo bwo teko mari, ema Nyasayewa kuom yie nying Mesia mwarwa.
Amen.
Amen. Parone watieko wagoyo erokamano to nikech pod en sawa mokuongo achiwo mos ne jowinjo duto mawinjo wa kamoro amora mautie kauru mos mar sabato ni midhiambo ni kendo Nyasaye mondo ogwedhu kamoro amora mautiere akow mos kawuono ne kanisa mar Nyasaye mantiere got Kachola. Nyasaye mondo gwedhu kamoro amora ma untiere. Ubede gi sabato maber kendo ubede godhiambo maber. Ne kanisni mag Nyasaye duto kamoro amora ma untiere. Beduru gi sabato maber. Beduru gi thuolo maber. Mane wuoyo kodu ni anowadu Charles Agwenge. Kendo kadegomb mondo itudri koda tok yamo to namba na mar simu en 0-1-1-2-2-2-4-1. Achaka nuoyo 0-1-1-2-2-2-4-1. Mano kigucho toke yamo ka wanyalo wuoyo, wanyalo punjre kuom wach Nyasaye mane maduong'e moloyo nikech wadwaro ngima mochwere. Ero uru kamano.
Mayudo kwa milwanda na wasunge chang.